icazwa icara hasi ntago ndongera kuvuga umpagaze hejuru icara hasi uri kungwanya igihe nahere ndi kukunonika ngo mpereze urufunguzo ukanga kumva kuri inshuro ntago ngiri kukwinginga we
ko kimeze
uzi ko ufite agasuzuguro kajejeta niko warezwe warahezwe cyangwa warero iyo sura yacu kuri iyi nshuro utari wampereza urufunguzo bwo mu cyumba cy'umwana wanjye ni njye nawe urongeye kuvuga ngo nde ngoma kamamata njye ndi nyoko isura yanjye ni yawe njye ndi nyoko ntuzongere reba hano n'undi munsi ko kimeze nta soni igihe nahendahendeye icyumweru cyose ngiye kumara muri uru rugo nkubaza urufunguzo ngo ntabwo warumpereza urubitsemo ibiki cyangwa ibintu byose warabisahuye niyo mpamvu udashaka gutanga urufunguzo suka ni ukumukunda cyane
mama wambabarira
wabaye ikiraga isi noneho ko ndi kuvuga nkaba nk'umuntu uri kwigambanya mvuze ngo iki ndavuze ngo umva ku mwana wanjye umva nshaka kuva hano muri uru rugo ukagenda ugatumu
mbabarira mama
uyu muntu sinongere kumva uvuze ngo mama niba nyoko umugira niba utamugira niba unyishimishaho ngo mama uzabibwire nyoko umusanze iyo wamusize mu cyaro uri kumva neza yewe mama twarumva kuri iyi nshuro ni njye nawe ndavuze ngo haguruke
mama mbabarira
haguruka ngiye mu nzu ninsohoka sinongere kugusanga hano nizere ko wumvishe ibyo mvuga